Vite chaka churukundo ungundiru nsomye kurwa wabitse nrusogonyeze umari nyota uyu mutima ndubufite inguma nuheruka we na gato
Shut up.